mbele mwambie naishi nilipona hata sifichi nilikoma mwambie niko hai nikimwona napumua na lile donda limebaki kovu kupona alifanya kusudi naona alinchiti kusudi naona aliamua Swezi ekeze kisasi moyo utaki acha tubasi niji nafasi moyo utaki sina bahati na mapenzi machozi yangu ya samaki papa natasi we mwendo kasi na mipore poli siwezi na mwambie nipo salama
niko sawa
niko sawa
niko sawa
niko sawa
niko sawa,
niko sawa. Yeah, 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 yeah.
Niposawa
Nipo buheri na nafsi ya kwenye simu yangu na nkipiga zaita sito kusumbua sharifu wapendo na nisha mufu aswezi kufosa bla sofungu langu na mapenzi sofita ya kaniua ya kanima keze kisasi moyo utaki acha tubasi niji nafasi moyo utaki sinabati na mapenzi machozi yangu ya samaki papa natasi we mwendo kasi na mipore poli siwezi na mwambie nipo salama
niko sawa
niko sawa
niko sawa
niko sawa
niko sawa,
niko sawa. Yeah, 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 yeah.
Niposawa
Nipo buheri na nafsi ya hey, hey.